Al Habib, you know my love, eh?
Sifa boy, on the mixing.
Sifa Manula, Tanzania wani. Nashambalala jamani simba sihami. Fundi kapombe, onyango na wawa. Achani tambe jamani simba raha. Timu ndo simba hakuna nyingine. Sindo mabingwa wacheni tuvime. Ona wanangaika, wanangaika, wanangaika hao. Ono nangaika, nangaika, wanangaika hao. Sindo mabingwa.
Naipenda simba yo simba. Wanangu simba yo simba. Naipenda simba yo simba. Wanangu simba yo simba.
Ay!
Simba ndo timu ya ushindi, ushindi wenu mama jeyi. Mwanzishe bendi mnenguwe. Wamejitusu twa wachinja nye videli. Usajili wenu misukule. Sindo mabingwa da. Kuipenda simba raha. Na banda nachukua anaweka. Nasa kwa nachukua anaweka.
Naipenda simba yo simba.
Simba, simba, simba.
Wanangu simba yo simba.
Simba, simba, simba.
Naipenda simba yo simba.
Simba, simba, simba.
Wanangu simba yo simba.
Simba, 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 simba.
Mama, anakubali sana wanangu wa simba nguvu moja eh. Awe Pablo Gonzalez. Anakusalimia Misa Mobeto. Awe Fred Punde Play. Anakusalimia Shamsa Fodi. Awe Mama Modric. Agenda na
kazi twende yumba. Una nesa nesa. Unachia nyonga katikati. Simba simba basi twende yumba. Una nesa nesa. Unachia nyonga katikati. Simba simba basi twende yumba. Una nesa nesa. Unachia nyonga katikati. Simba simba ah ah. Namo anachukua anaweka. Adrifoni anachukua anaweka. Nasule anachukua anaweka. Aduli dance anachukua anaweka uwa.
Ani muda kwa chetua eh.
Morrison baba. Atuenda chetue. Che 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 che. Atuenda chetue. Mugaro baba. Atuenda chetue. Che 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 che. Atuenda chetue. Kanuti tuenda chetue. Wachetue. Dilunga tuenda chetue. Wachetue. Kanuti tuenda chetue. Wachetue. Naboko tuenda chetue. Wachetue. Kapombe tuenda chetue. Wachetue. Nazimbwe tuenda chetue. Che 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 che.